Exclusive to Zambia Music Hits.com. Yeah.
Mr. O21 up.
I'm the second Jonanai. Naziva mavuto pene nakula nomba. Family langa na paline nomba. Kutawa mavuto tawagasange boba. Ninaishi lomba, ni mafuna kuchoka palisti ya malofa. So ni making a shoe of onse bonji na sofa. Nalipata pa mafopo kushide mpia. Boy, ninaenda bomba. Da bomba. Da bomba. Da bomba. Boy, tawagasange popa. Da bomba. Da bomba. Da bomba.
Mavuto ya nizunguru sa mutu. Life ni living as you one kapo gutu. Home situation chimofia na maruba. Sometimes the jakova muche pena forula. Ni nebo breadwinner meniki wapa family. Kukangara vuto njine ni tendi za family. Nikambiri napitia momo ma challenges. I have to edit no faka momo changes. Very rare kunipeza bondi na wadies. Nipepeka poverty na mabete days. Sinangare poka life kama keep change. Nilibetia ya mwine yocho mamu bed.
Naziwa mavuto pene nakula nomba. Family langa na paline nomba. Kutawa mavuto tawagasange boba. Ninaishi lomba. Ni mafuna kuchoka palisti ya malofa. So ni making a shoe of onse bonji na sofa. Nalipata pa mafopo kushide mpia. Boy, ninaenda bomba. Da bomba. Da bomba. Da bomba. Boy, tawagasange boba. Da bomba. Da bomba, da bomba, ineishi lomba.
Sivintu kwa mene ni chokera. Brother wani room wakangi wosonkera. Survive ote fintu life ya donserera. Kupushing ama fouse ya mene siya fendera. Kusola pokatia vapena mobrangatia. Kufuna mastatia nikangi wovitia katia. Mwere satiatia inesiniza papatia. Hakuna matatia inepepa mastatia. Ame mani funi konkala breadwinner. So vini shoes ino chikungo ya shasha. No food at home nishi waidasha. Sininga ende kubabo ndino marasha.
Naziwa mavuto pene nakula nomba. Family langa na paline nomba. Kutawa mavuto tawagasange boba. Ninaishi lomba. Ni mafuna kuchoka palisti ya malofa. So ni making a shoe of onse bonji na sofa. Nalipata pa mafopo kushide mpia. Boy, ninaenda bomba. Da bomba. Da bomba. Da bomba. Boy, tawagasange popa. Da bomba. Da bomba. Da bomba. Ineishi lomba.
Mukwaito.
Yes.
Destro.
Sniper.
Mr. Hard Boy.
Mateo.
BMJ.
VDT.
MK.
The ones.
NK.
Download more music on
ZambiaMusicHits.com. Era changes. Achana.